Boca Z, 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 Ka Kuku, Niko Z, Niko Z, Niko Z, Blambing, Niko Z, Niko Z, Niko Z, Plan B.
Blood, when he blood, when he good, I'm a bad. Meanwhile last, I'm a first. Employ me, attack out and it sucks. Koja come up, me see as it come down. Koja turn on, me see as it turn down. Koja come on, me see as it come down. Rule number one, you get you as it shut down. I wish you could preach, you could find your confession. Kabla suffocate, you to find your fornication. I play in the chains, you need to attack a session. Saki nipe stress, nipe tear your depression. Umbo, yeah, yes, could be do. Nakwani na nyongunga juice, kizi ya najidu. Me see as it cheer, jum, super shiny. Chiche zangi sana juice kia shani loop. Kakuna
Mbaka Z, 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 Z. Kakuku niko Z, niko Z, niko Z. Blambing, niko Z, niko Z, niko Z.
Man's bad as for yellow gum and duly county Jewy Babi Bila Papa's boss bitch Murusha Gatu Rasa Benjamin's bitch list when I'm a rasa. Jamana Timbe na Maguire Jimmy drop top Bila Haya Jamana Shusha Kwama Nyanga Juna Dondo Kakama Slana. Bad guy Pedro Mustunda Mguai Kwama Jege. Lip standard Niko Ndede Ndanya Keja Nikazu. Lip standard Niko Timeless Tibado Efu Nitabu Mbonga shit Kama Fun Bado Na Mnasaka Bafuna Cheki Mute kwa Mike Nikiroga Na Kupako Kina Makeki Bana Kufatu Kenyonga Juvenye haga inabound tutawezana. To last round ilikuwa ni mada. And in fact tulikuwa lucky enough. And in fact tulikuwa lucky enough.
Kakuna Mbaka Z, 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 Z. Kakuku niko Z, niko Z, niko Z. Blambing niko Z, niko Z, niko Z. Plan B.
Great, greater, greatest. Wet, wetter. Aye. Great, greater, greatest. Wet, wetter. Nataka kukulamba. Ukichoma ngwai. Utakuwa wete. Utazirai. Lakini nile hali ya kujali maslai. Napenda maji maji. Sipendi vitu dry. Leo siku nitakupatia. Manze usisonge na skeki karibia. Cheki umefanya nimejimwagia. Ebu wanza tena na wilambe na vanilla. Okwa mkwa
Mbaka Z, 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 Z. Kakuku niko Z, niko Z, niko Z. Blambing niko Z, niko Z, niko Z. Plan B.